Yes. Antoine Buck. Music ingwetaweka watu salama, music heals. Ndani ya muda amuafaka kemenajil. Muziki ni lugha wanatumia hata majangili. Ndani ya muda tunashurutisha. Nje ya muda tunapukutisha. Mbele ya muda tunafanikisha. Wakati ni kudra tushafanikisha. Inshallah patakucha vusha. Shukrani zimwendee mcha asiye kwisha. Alpha na Omega atuzeki tuna mega. Keki ya taifa saving the country shelter. N20 Mega, heavyweights, legas. My blaza, imanishi mashiko. Let it go, mtakula biwiko. Tawaza na kuwaza, Mungu kasema kwanza. The most high, ukinuna unamkwaza. Hade pewa kapewa, pewa nyanganyiki. Nasi tupo mbele sana kwa umziki. Tunauza story, atuzi kiki. Usleti stories za vitungoji maswale ya miji. Forever young, millennials tupo fiti. Jenzia watu shiki, mwenye mbingu kapiga tiki. Hatuzeki cause hatuna liki. Muda
tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Aye.
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Tuko ahead of time.
Mbele, mbele, mbele ya muda.
Wowe.
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Muda.
Mbele ya muda.
Picha laanza kwenye game toka 97. Huwezi kugrow kama huzijui pattern. Maintaining, sustaining. Huwezi fika hapa kama wendi zero brain. Kukompiti na my young hawa new school. Kuonekana Gen Z japo old school. Uliza brother dude, anatujua vizuri. Malegendari ambao bado tuna flow vizuri. Tulikuwepo tupo na bado tutakwepo. Kila siku studio session tunaingiza vocal. Mambo mchanganyiko, leta maokoto. Tough love kama kawa ukileta uchoko. Mama moja on trending japo hatuna tuzo. Sikiza ndani ya muda adogo upate funzo. Ukitaka ku gang, usifate mkumbo. Piga tizi, ingia chimbo, tengeneza mahitso.
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Aye.
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Tuko ahead of time.
Mbele, mbele, mbele ya muda.
Wowe.
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Muda.
Mbele ya muda.
Ahead of time, on point Cabo and Aro. Azigusiki zilevo heights Kilimanjaro. We been there, done that, y'all know. Nako to nako. We still here, we still gon' be here. Yaliopita ni historia. Real life siyo hadisi, na hadisia. Uandishi, knowledge, wisdom na nyunyuzia. Nako to nako eja ikufa, teralisha waambia. Kila kitu kina time, timing. Jifunze hiyo inaitwa higher learning. Fire burning, pesa mingi nazifuja. Money laundering, najua pesa utadhani nafanya. Accounting, Killarin Hill, naitaji that thing. Entrance soldiers, the real thing. What tuna Putin, Vladimir Putin, Putin, what?
Tuko mbele, mbele, mbele ya muda.
Aye.